Ashama arkafune da wattota fi dagge fato ta sagale America akamultan sagale na America saganta na fano romo radio ni dan fi television ni ani magala Washington DC ra kan isinif da barsu kopi guya harra jimata guran ala kuda sadet barakuma la mafi digdame lama akalako sa Ethiopia timo guran ala kuda afur barakuma la mafi kuda guran ala kuda sokko barakuma la mafi kuda afur qabate diatera kopi kenya harra ke sadti gabasale adda adda qabna kan su goduda goduwa rakani mutintu jallane gamadati garasitin sibas
attamoltan kabajamto ta da wattota fi dagge fatota kenya odunjimata raf qamnu kunoti Ethiopia gama kaaba nanno afar kesatti walwaransa gagge famen moraba qattota kesa katuran lamiwon ertra kesa shan ajjesu kuma yedun muakkade sangochunsa tokumma motumota beksejira enni kun halella garajal qababati guran ala gagge famerra kadenya kana tawufi baqattone ertra kuma dibato ko calan kanne mora Ethiopia kesa jirata turan akkade santasisun kun walwaransa bati kudashan lakofsise kesat Moran sun irrede debe halela ma katureb samera. Garem mirga dalana ma falmu Amnesty International. Humnoti Tigray kanneni tinjed e bulchisan anno amaraak obbof chilaak eset sivilo ta walittik abuna jesan akkasumas humnangu deddi garen gagge famet umabati ha gaya hanga jalk ababati fulbana giddutira watan jechun kangaba seture irrati. Motumman bulchisan anno Tigray debi kennejira warani Tigray gocha beka sivilo tarratti gaggeesse akkan qabne lammi woni Ethiopia kuta olla kesa jiran irratti ammenya kasi gaggeesuf akkan bobban irre debine ibsina kajede motumman bulchisan anno Tigray umnotin amara afikan ertra garu gocha kana ummata kenya irratti gaggeesani jiru jeder misensota warana kenyan midan sivilo tarrage jiratanan gaddan tidagame ibsina jechun kunisi yakka jede jira yo duguman waranni kenya akuma jedame yakka kana rawachu sa qoranna gaggeesinun biragenye kanneni tigafata mota an seera duratti yaatu jeda ibsibe amnestin humnotin tigray sivilota hidannon qabne ajje san jechudan yakka warana turawata me jede gabasuf arifate jede jira gamakanin umnotin tigray bulchisana anno amara kesa kajiran qobbof cina kesat halella gaggesan yakawarana fi yakadalana maratira watame tau akadendo gare mirga dalana falmu Amnesty International gabase ture ajjecha humnangu deddif samin si umnotin tigray magala le bulchisana anno amara la makesa tigaggesan jede kun dubartota gudedu fi namota ajjesun qama wal waransa ta adu fejechun gabasun sa ne adatama Hewaad waggaa hundeeffama isaa 47ffaa guraan dhala 11 jechuun har'a bulchisa naannoo Tigraay bakka adda addaatti kabajee ooleera. Ayyaana kana ilaalchisee durataa paartichaa akka ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa kennaniin wal waraansa jiru marii furuuf mootummaa Itoophiyaa waliin sochiin ture abdii kan kenne ta'us danqaan isa mudatee akka jiru ibsan. Raayyaa Tigraay itti fufsiisu hiree murteeffannoo Tigraay kan heera biyyattiirra jiru daangaa Tigraay akkasumas waraanni eertiraa Tigraay keessaa ba'uun qabxiilee arfan kan irratti himari'atamuun hin danda'amne ta'uu ibsaniiru. Gama kaaniin gamtaan amantoota wangeelaa ka Tigraay waajjira wal fakkaataa guutummaa Itoophiyaa irraa adda ba'uusaa Mulugeetaa Asbahaa maqalee irraa gabaaseera. Ardii Afrikaa kutaa Saahel keessatti hanqinni wabii nyaataa guddaan mudachuusaa sagantaa nyaata addunyaa beeksiseera. Kanaafis sababaa kan ta'e gatiin bittaa qaala'uu, sochiin shororkeessotaa dabaluu, gaaffiin jiru heddummaachuu fi weerara dhukkuba koovidiin kan ka'e ta'uu dhaabni tokkummaa mootummootaa kun hubachiiseera. Burkinaa Faasootti bakka bu'aan jaarmayaa kanaa akka jedhanitti haalli jiru akkaan sodaachisaa ta'uu fi baatilee dhufan keessa uummanni miliyoona hedduun beela'uuf akka jiru akeekkachiisan. Walitti bu'iinsi biyyattii keessaa karaa adda addaan uummata biyyattii miliyoona hedduu kan miidhe yoo ta'u nama akka Saayiduu Sawaadoogoof immoo beeladaalee dhabee akka gara magaalaa galma mootummaa biyyattii Ogaadugutti dheessu taasiseera.
Yes, my animals were stolen. The terrorists came around 3 or 4 a.m.
Eeyyeen beeladaalee kootuuna jalaa hatame. Shororkeessonni barii jala gara sa'aatii 3:40 dhufan. Gaafa sana baay'inaan dhufanii hoolota gara 1,000 fudhatanii deeman. guyyaati qoraa boodammo deebi'anii dhufanii bakka gabaatti moobaayilii namoota hundaa fudhatanii deeman achii boodadha kana baqachuudhaan murteesse.
Raashaan guyyoota hedduu fuullee keenyaa keessatti Yuukireeniin akka weerartu carraa guddaa jiraa jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dubbataniiru. Kamisa kaleessaa Yuukireen keessatti olmaan daa'immanii tokko kan haaraa haleelame yoo ta'u aangoonni Ameerikaa kanaa fi Raashaa kumataa jiru. Waajjira haadhoo neetoo keessatti ministeerri ittisaa kan Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin haasawaa dhageessaniin
yeroo aga tokkoof deddeebinee Raashaa walitti bu'insa waraansaa kanaaf waan sababaasheef ta'u waan tokko gochuu dandeessi jennee dubbataa turre. Wanna kanatti dhiyeenyaan hordofaa jirra.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyatti nutti ceena. Torbee kana manni marii bakka bu'ootaa uummataa labsii yeroo muddamaa ji'a ja'aa fi labsamee ture kaasee jira. Ibsa qibxata baaseen koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa tarkaanfii kana jajus namootan yeroo kanaan seera malee hidhamanii jiranu akka gadi lakkifamanu gaafateera. Dubbiimaan ministeera haqaa Itoophiyaa Awwaal Sultaan waa'een namootan hidhamanii jiranii kun murtii haqaa idileetiin kan ilaalamuudhaa fi deebiin itti kennamuudha jedhaniiru. Daawit Galmoo gabaasa kana qopheesseera akkatti nutti dhiyaata.
Qibxata darbe kana paarlaaman Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa ji'a sadiif ture hojiirra kan ture murtee naqee jira. Labsiin kun haa ka'uyyuu malee waa'een namoota yeroo labsichi biyya irratti ajajaa ture to'annoo jala oolfaman amma ijoo dubbiiti. Akkuma labsiin kun akka ka'u murtaa'een koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa gaafa hojii lammaffoo baaseenii warri sababa labsii kana akkasuma addaa jiru akka hiikaman gaafatee jira. Obbo Misgaanaa Mulugeetaa qorataa fi hordofaa mirgoota namoomaa koomishinichaati.
የተወሰኑ ሰዎች አሉ እኛ በክትላችን የምንከታተለው ማለት ግን ሁሉንም በሙሉ በመረጃ ይዘናል ማለት አይደለም
ለሞተ ሙራሰ ከንከለቲን ኢመይሳኒ ወርዶፋ ጅሩ ቀምና ከነጀቻን ነሙ ወንደ ሂዳጅሩ ለኮብሳን በክና ጀቹሚቲ ከናፍ አመረጋኑቲ ቀምኑ ነሞትኒ ለብሲ ሮሙደማን ወልቀበቴ ሂዳጅረን ኒጅሩ የለብሲንኩን ከንከቴ ሂከሙ ቀቡ ተውባና ነሞ ሆጂያ ቃይድሌን ኢሚሳኒ ላለሜ ሀቃር ገቹ ቀቡ
ኦቦምዝጋናው ዱቢ ሳቲን ነሞን የሮ ከነ ሸከበኒ ሂዳማኒ ባን ሆጂት ዴቢው ፍሌ ወረቃ የከራብል ሰተው ፖሊሲ ራዋን ደበኔፊ ረኮ ብራኬ ስጅሩ ጀዳ ከሱማ ማጋለፍን ፍነፊ ካንኬሰቲ ዳለቶኒ ትግራይቲ የፈኖን ሚዳን ረጋ ቱሬ ጀዱ ኦቦ ከበደ ያሰፋ አቡካቱን ነሞ ተይዳማኒ ብዳበታ ቱራን ገባሳ ቪዮ የፋን ትግሪፋፍ ዮዱበተን
ሁሉ ይወደ ተሐስ ኦልሞስት አውቶስቲሽ ትግራይም ካሉ ተሐስ ነይሩ መታወቂያ ስፔሻሊ ናይ ትግራይ ተቆይኑ ሙሉ በሙሉ ተሐስ ነይሩ
አከዚ ረቦ ከበደን አጀጀ ለብሲ ሙደማን አለ ለለቶኒ ትግራይ የደመን ይጅራን ቤላፊስ ሳጥለመኒሩ ሄዱኒ ከመኑሲ አጋማ ከነኒ ከምንዝጅሩ ጋፈ ገረው ጂዴ ቢብ ጀዳን ገሩ ወሪሳን ቀጨሬ ቱሬ ኢሳን ስሪቲስ መታይን ጅራን ወልደንዴ ቲንዱራኒ ሐዋሰ ግዱ ተከደ ቢውፈሞ ወልዳውምነ ኢትጅራ ጅቹንዱበቱ ገመ ብራንጅራ ተመቃንሳ አከየረ ሞንፌነ ተካ ከነኛይ ዳበይ አከዝጀዳ
ወኔ አውዱሳ ባይናሪ አመንገዲ የምዘሙ ሲደም ይዳሪዩ አባሳሚል ዝባል ስርቤት አዲስ አበባ ታሲራየረ
አኒ ጅራታ መጋለፍን ፍነይቲ የደቶተ ትግራይ ጅረን ጉላ የደተተ ካይን ቀቡ ከና ወር ቡልቺን ሳልኒ በከን ታውስ ናኖ ገላንቲ ጀሰዲ ደሜበይ ሚሪ ኮሚ ደሜራ ዋንታው ይመለቲ ነረገይ ጅቹንዱበታ ደመ ከና ላልጂሴ ሚኒስቴር ሀቃ ቪኦኤፍ ደቢ ከነ ጅራ ኦባወል ሱልጣን ትጋፈተማ ዋጅረ ፕሬሲ ሚኒስቴር ሀቃ ሞቱማ ኢትዮጵያቲ
አሁንም በቁጥር ስር ሆነው ያሉ ከዚህ ከሽብር ቡድኑ ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ ተጠቅሶ የታዘው ቁጥር ስር ሆነው ምርመራ ሲደረግባቸው የነበሩ ሰዎችም እስካሁን ያለው ነገር መታወቅ ሁኔታው የሚታይ ሆነው በሂደት
ወሪቅ አመሽሩ ከሱማን መተሜ ፋነደለጉን ሸከሜ ተወነው ጀለጅሩ አሊሳኒ አኩመ ጅሩትቴ አማ አሊሳኒ ገረሆጂ ሀቃ ኢድሌን ከኒላለሙታ ከናኒ ሳቴ ፍርተሚ ሰደቄ ሰቲ ማነ ሙርቲፍ ዲያቹ ቀቡ ሰነተው ይውባት ያሞ የኪሬንጅሩ ታናን ገዲድ ይፈሙ ቀቡ ራውዩ ጂከናስ ሚኒስቴር ያቃፍ ቃሙሌካን ዲሚኩን ይላልተ ወሊንተውን ነሞተ ሴረመሌ ደመን አቦቲን አለንጋ መኔቲ ዳፍ ዋጅረ ፖሊሲን ይዳወቱ አቺሶ ጂነ ሞተ መነሙርቲ ፊን ያኔ ኤሱ ወሬ ክርት ንርገምን ያሞ አኬ ከመንታስ ሱጀቹዳ
እንካኖ በወልዱ በተ ዋይነ ሞተ የሮለብሲ ሙደማ ሄደመኒ ሄከመኒ ሆጅት ዴቢው ፈሞ ወረቃ ረጋ ደበኒ ረከታ ጅሩ ውጀደመኒቲ
የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞችን በተመለከተ ለሁሉ መስሪያ ቤት ሰርኩላር ተበትኗል። ማንኛውም በቁጥር ሶሎ የነበረ ሰራተኛ ወደ ሳገታው እንዲመለስ የሚል
ዋይ ከና ወልቀበቴ ገመዋጅራ ለሞቱ ማቲን ጣሊያና ከነም ይሁንዱ ዲመለብሲ ሙደማን ወልቀበቴ ወጂ ራፍ ያከውጂ ሳት ዴቢው ራፍ ሰሜጅራ ረኮ ከንተው መለ ወረድ ኡንፋቲ ፎጀተኒዳ ገሩይሳኒስ ቃሙተ ሴራ ካን ደርቤ ሰቡካቶ ይሳኒ መርሂሱን ገሮጂ ድሌሳኒት ዴቢው ደንደው
ነሞን የሮለብሲ ሙደማ ከነቷን ነው ጀለ ወልፈማን ለኮፍሳኒ በከሙስ ሚኒስቴር ያቃገሩ ከናካር ካይንቀብኔ ሂማኒጅሮ ባዋል የሰዲን ድራዮ ሞቱማን ኢትዮጵያ ለብሲ ከነው ጂቲ ኩፍ ለብሴ ቃሞሌ ምርጎተነሞ ማሄዱን ቼፖ ባየዴ ሳቱራን ክፍተ ተደርበ ከና የሮለብሲን ኩንከው ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ደበለቴ ቃሞሌን ዱን ወረን የሮከና ይደመን ያይ ከመንጋ ፍጀዱስ ሞቱማ ኢትዮጵያ አብደሰኒ ጅራን ዊሊያም ዴቪሰን አባቴ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኢቲ ቆርታዳ ሙርቴን ክብተታኩን ጀልቀቢ ተውስ ጋሬዳ አጀዳ
Removing the state of emergency hopefully will lead to a reduction in arbitrary detentions.
Lepsin kun kaun hita jumla na motarraga ture ni risa sichis na motni hita jran ni kamus jenni abdanna. Garu lepsi kana kasu kofti rakko siyasa bura rakko na genya oromiyakti tigray tif baka kaniti tejruf furmata jachumiti.
William Davidson gaggisto na rakko kana furuf adoma richa mika bu gaggisani jachunis dubbate. ኮሚሽኒ ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ጥቆራታ አፍዮር ደፋን ቀቢንስ ምርገና ሞማ ዝጋና ሙሉ ጌታ ቂሳሰ ቀቢንስ ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ከሰት ሙለ ተጀደሙፊ ቃሞሌ ሞቱማ ፈማጅራ ጋሩዴ ቢርገቹን ቱሩ መላ ጀቹን ስዱበተ ይጅራ ግባሰ ገለ አሜሪካ ፍቀልሙ ዳዊት ፍንፍኔራ
kannen caffeenna no oromia barakuma lama kudha sadi labsin ijare manne murti anaale dibbalama olkeessatti hoji jalqabani jiru jiraattonni tajaajila kana argacha jiran gaaddisni daddacha kuni iddo dugan kenya itimulnatuda jechuudani radio sagale amerikaatti himaniru manne murti kuni ikisasa yeroti fi mallaqa ummata akkasumas immo bayina oji mannen murti hirrajiru hirrisa kanjedummo mana murti waligala oromiyati gabasa kanarratti tsahay damto wan koppe sitte qabdi itti ane diyata
ane bimano falta alkanna gamu le buyana gamu awol ra korodo korano awol dafi sababino awol yetenya le biyana gamu awol kunote akada safu oromote namota wallaban namakarshi wararka hude wallowate mati walitti buye arar sina genne bakakana tenye hani gadashana ne arara kana kesanu awol wari kun arara mane kamade tarabinu atase nulle jar sakubu hojjane rabbinu ataase su so arara bakka kana teenye waqayyo mojiddu taada balam atase mo dugana seedu fute duga kana arga tutay ganjam sunne deebiu qofaa miti duga arga chum keedis harra jollem gundaay ma waan safuudane yookin balle sulle dandaane kafalulle dadabulle dandaane garu gambar baadam duga awantay duga seedu fute taana waan abootin gara mangudum musinjeran nurra fudatta jechu
anis duga marbu
ugaro libuli
sirnagada oromo kisat jarshumman bakka gudda kan qawuda hawasana nato kujratan giddotti wallabden yero umamu rakkon addada wayta umamu jarshumadan jarsolimbiyata ani dimichi akafurmata argatu tasudan qamule wallaban walittararsu duda adan jurukana bifa gurmaye fi qindomina qabun ettifofsi sudaf caffen oromia barakuma lama fi kudda saditti manne murti adayo kan gaddizni sadarka ganda fi anat hundae akatajajila haqa hawasaf bakka jiran tikennuf lab dan raggaseram abangada katama hordofa walittiqaba mana murti ada kan ana qaqi gandagogechati gaddisniyokin addachi isan torbanitti guyya tokko tajajila haqa ittin hawasaf kinnan kun dimmota akkami akkalalu yero ibsan
wanuma nubrat yaade kame yoje chatto lubulle namalubol basa namne lubu akol basa sirne kenyas ende garu
namni jaalalaan ilmoon kan abbaalalchee karreetti kan abbaa'uree namni immoo safuuf duudhaasaa eeggatee akka barbaadu sirnis kan jedhe sirni gadaate garuu rakkoon dhufee hoo jedhe immoo tumaa mataasaa danda'e qaba. Eega rakkoon dhufee lubbuun namaa bahee maal ta'uu qaba dabalataan namni biraa wallaabuun qabu warra eeguun qabu suni olaantummaan seeraa akkuma jiru ta'e garuu akka sirna gadaatitti gumaan akka ba'uu goona. Gumaa ba'uu qofaa miti immoo maatiin sun waliin oolanii waliin akka bulan firoonni isaanii garaan cimee haluun wal ba'uun sun hafee gara nagaatitti akka dhufan goona.
Manni murtii aadaa kan aanaa Aqaaqii fi magaalaa Dukam jalatti gandoota keessatti tajaajila kennaa jiran tajaajila isaan kennan wayita ilaalletti namoota himannaa dhiyeeffatanii dhimmi isaanii gaaddisa kanaan ilaalamaafi jiru kanneen dhimma isaanii hordofan keessaa aadde Elfinesh Wandimmaa Geenyaw isaan tokkodha.
Namni as ga'e mana murtii tirreen deemee kan kaadee sobaan namatti walitti masakkaree gale kuni as hoggaa ga'u dhugaa baasee gala. Mana murtiitti oduu kakuun jiru kakatanii injiruun fudhannee yookiin immoo kanaa baluun goonee jedhanii galan. Garuu as jaarsummaa kana gubbaarratti abbaa gadaa kanarratti goonee jirraa jedhan achi deebi'anii.
Obbo Siisaa Gizaawu namni gaaddisa kanarratti dhimmi isaa akka ilaalamuuf himates ta'e himatame walqixadha lachuu moo'atee dhugaa argatanii galuu jechuun ibsaniiru.
Keenyaan namni himadhee dhugaa argadheen ture namni maallaqa narraa fuudhee na kaadee horii narraa bitee foon himadhu dhugaa baasee asitti naa kaffalaa ture naa kaffalicha dhugaa tokko dirasii ture. Ji'a jaannaa kaffalee maallaqa sana ofirraa fixate jechaadha.
Manneen murtii kun akka aanaa Aqaaqiitti erga tajaajila kennuu eegalaniin asitti jechuun ji'oota muraasa keessatti galmee 130 ol ilaalaniiru jechuun abbaan gadaa katamaa hordofaa ibsaniiru. Gama biraatiin manneen murtii kunneen erga hojii eegalaniin asitti rakkoo mudachaa jiraa jechuudhaan abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa gaaddisa kana gaggeessan ibsaniiru. Manneen murtii kanneen itti dhiyeenyaan kan hordofu manni murtii aanaa kan aanaa Aqaaqii rakkoolee gaaddisa yookaan dhaddacha kana mudataniif fala dhahuudhaaf hojjetaa jiraa jechuudhaan pirezidaantiin mana murtii aanaa Aqaaqii obbo Shumaamee Taaddasaa dubbataniiru.
Amma rakkoon isaan biraa mul'atu dhugaadha. Barreessaan qaba. Isaan qofa miti galii isaan biraa argamu jira. Galii isaan biraan argamu kan adabbiidhaan argamu jira kan gumaachaan argamu jira. Sanis sirneessuu barbaadaa jechaadha.
Manni murtii aanaa kunneen. Dadhabbii fi qisaasama yeroof maallaqaa hawaasa irraa hambisuudhaan rakkooleef wal dhabdee dhimmoota garaagaraa hawaasa gidduutti uumaman jaarsummaadhaan fala dha'uudhaaf hojii hojjechaa jiru keessatti rakkoon baajataa mudateera. Yeroo dhiyootti rakkoo kana furuudhaaf hojjetamaa akka jiru kan dubbatan immoo obbo Bookii Miidhagsaati. Itti gaafatamaa waajjira aadaaf tuurizimii magaalaa Dukam.
Rakkoon mana murtii aadaa amma hundaa'e kana hojii wal qabatee jiru rakkoo loojistiikii qabu. Loojistiikii jedhu. Egaa hojicha ariifachiisuudhaa fi tajaajilama asitti baay'atee jiru kanas dafanii ofirraa gaggeessuuf humna nama baratee fi barreessaa barbaadu. Inni sun bajanni barbaadameef qaxaramuu fi irra jiraata. Isa qofa osoo hin ta'in qabiinsi ragaa isaanii akkuma ilaalaa turtan ammayyaa miti. Kanaaf sirni qabiinsa ragaa sunis akka ammayyaa'u kompiitara barbaadu nama kompiitara irratti hojjetus hin barbaachisa. Kanaaf akka magaalatti hanga ammaatti wanti aadaa jirru maayini mana marii magaalaa wajjin mari'annee kantiibaas wajjin mari'annee bajata xiqqooshii kan manni murtii aadaa kun ittiin deeggaramu waan hojii isaaniif ta'u ittiin guuttachuu danda'an isa san mijeessu wajjiniin waliigaltee irra geenyeerra.
Manni murtii kun hundeeffamuun dhiibbaa hojii manneen murtii idilee hir'iseeraa kan jedhan ammoo hoogganaa dhimmoota kominikeeshinii mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gonfaa Atoomaati.
Waliigalaatti barbaachisummaa mana murtii kanaa osoo kaasnee gaarii ta'a jedhee yaadannu takka manneen murtii Oromiyaatti dhimma baay'ee qabna. Baruma 2013 keessa akka waliigalaatti oolan dhimmoota gara 1600 fi sana oltu dhiyaate. Dhimmoonni kun baay'eedha. Baay'ee abbootii seeraa qabnuuf gaafa qooddu dhiibbaan abbaa seerarra jiru dhiibbaan manneen murtii irra jiru baay'ee guddaadha. Dhimmoonni kun akka nurraa xiqqaatan barbaanna. Karaa ittiin nurraa xiqqaatu keessaa inni tokko immoo ummanni keenya mana murtii aadaa mundaa jiru kana faayidaa isaas beekee achumatti dhimma isaa yoo xumurate baay'ee gaariidha kan jedhu kaasuun barbaada. Mana murtiif qofa miti immoo faayidaan isaanii kun hawaasni keenya galmee 1600 waggaa tokko keessatti dhiyaatee ilaalame gaafa jedhamu namoota miiliyoonota hedduutu hojii isaa dhiisee falmii mana murtiisa yeroo gabaabaatti hin xumuramnee fi deddeebii qabuuf yeroo saaqisaa isaa oola. Ganda isaa irratti mana murtii aadaa hundaa'u kanatti fayyadamee dhimma isaa yoo xumurate garuu bal'inaan osoo deddeebiin qabaatiin akkuma asittis argaa jirtan torban keessatti guyyaa tokko qofa guyyaa boqonnaatti dhufee dhaddachi kun kan jiraatu qeedhumsatti dhimma isaa ilaalaa fi achitti dhimma isaa yoo xumurate yeroo isaa bal'aa fi baay'ee qabu gara hojii misoomaa fi dinagdeedhaaf oolchaa waan ta'eef faayidaa isaa kana sirriitti hubatee hawaasni keenyas akka irraa fayyadamu jechuu barbaanna.
Sirna gadaa keessatti gaaddisa taa'uudhaan wal-dhabdee hawaasa gidduutti uumame kan nama dhuunfaa gosaaf maatii gidduutti uumame jaarsoliin jaarsummaadhaan furmaatetti kennuun araarrii fi dhugaan gaaddisa sanarratti argamu immoo kan himates ta'e kan ittiin himatame walqixa mo'atanii yookaan haqa dhugaarratti hundaa'e argatu. Kanaaf manneen murtii kun sadarkaa kanatti bifa qindaa'aadhaan hundaa'uunii fi gurmaa'uun isaanii jajjabeeffamuu qabaa jechuun tajaajilamtoonni ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee guyyaan har'aa jimaata. Bagarraan isin ga'e jimaata yemmuu jennu immoo labata yaadanna qophiin keenya torbanii labanni tigist gammeedhaan qophaa tigistii qophii har'aatii fi nama aartii tokko wajjiniin marii taasiftee jirti eenyu wajjin caqasa.
Kan kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota keenya dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba fi labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan jimaata sa'aatii kanatti kan bira ga'u qophiin labataa jalqabeera. Qindeessee anasanii dhiyeessuudhaan Tigisti Gammeeti. Keessummaan kiyya har'aa.
Garagalchoo haqa miilli mataa hoqaa dhugaa kallattullee cittu gonkumaa akkamee nagumaa. Jireenyi badhaadha. Nyaata nadhaadha. Nasomee garaadha. Nsomne dhugaadha. Akkamee egaani weellisaa Zawduu Sidashiiti.
Anas olitti dhageechan akkamee dabalate hojiiwwan isaa bifa koomeeditiin dhiyeessu an akka rakkootu jiraa singilii jedhamaniin beekamtii horachaa jira. Ijoollummaa dhaqabee walaloo dubbisaa sirboota adda addaa sirbaa guddachuu himu. Artist Zawduu Sidashii gumiin aartii magaala sabbataas mana isaati. An ofii odoon baasinis sirboota artistoota kaanii sirbaati ture.
Sirban yeroo jalqabaati ani jaalladhee osoo ni beekta mana barumsaa yeroo sabataa shan moo an ta'een baradha reediyoo takka qabnaa jiru reediyoo jalluu takka beekta amma ishii dhaananii cinaatii godhadhee dhageeffadha sirba Buzinaa Dirbisa.
Artist Zawduun hojiiwwan isaa keessatti rakkoo gama hawaasummaa, siyaasaa, hiriyummaa, dhimma maatii fi kaan kaasa aartiidhaan miidhagsee qoosa fakkeesse jechuudha. Sirbi bifa koomeedii singilii jedhamu uummata wajjinis akkaan wal isa barsiisusaa dubbata mataarra xinnoo nuu jedheera.
Singilii lakkaqaa singilii iddilii sin qabu iddilii jaalallee too maqaan idilii fo'aadii jaalatti zilzilii ciree sheega namaa firfirii xilsii sargeen jettu qiqqilii kudha shanii dugdii singilii manaa simbooti yaa coggaarraa lukkisaa misirri wayyoo
Artist Zawduu gara rakkoo jiraatti hoo deebine rakkoo jiraa YouTube irratti gara miliyoona walakkaatti siqa jira namni ilaaleef nama afaan Oromoon beekne hundatu achirratti yeroo yaada ofii ol kaa'an argeera. Afaan kun galuu baatus sirbichi na bashannansiiseera warri jedhu qaala'insi jireenyaa biyya keessatti amma hammaateera. Yeroo dura yaadichi sii dhufee barreessuudhaa kaattu maal akkasii kakaasee yaadatta? Fakkeenyaaf waabituu dhaqxee gatiin akka malee dabaleeti moo?
Egaa ani waan tokkoffaa waanan argee qofa osoo hin ta'in yookiin waanan dhagee nuti beektaa amma akkumaati jettee kanan sirba hojjetu wanti akkasumatti fundura na timjira yero wani ayandu majeram to ko be marabbi gafa di umo wa to ko jisi umo beka to beka fundura wani ko fuga na bala ma kanu gato ko kan je to ko kan je da manje sadi akan ti fundura ti yero ba ye nan ma wani ka jinu jadda ruga ruba ki da male gafa na nan ma hujja tuga na marra da geyo ki mu fiki yarge un sinje dai so fa ta udan da sabon bisa a shabon su muni afurka magale bara furdu gamtu da angen ilmu da leda gana ni afurka ma yero san gade dikka yaronan na kalje daru to be da man boda musa din boda riya butama da ba mai da yana da ciru ma so gidin ciru ya dinga ta gaba mu tarbe ti mu sarra ti kan su da ni mu ga fa da lus ali jirenya zaitin da din ciri kudani so duma bi ta ma tur ti arra gara bari ti baturba wa an ti galu shi kan agar shi wa tu agar di dai ta
o umma lo ba de na da ga ya fira rako gudja jira rako gudja jira rako gudja jira nuro wadda dira badiya magada kanjiru biyese nagade badala soriya ta
comedy male sirbota clip bidan hojjete qaba artistota kan fille wala logo macha
e wala logo fije dalo ofma kotifani kan sirbota kotekati barresi yoruba yila darbe tirena mota duda ganan dura barresi yeta kanena kawlisu mulu bakalagi kidadi wana kashisani yega kamulu rakenni faya bare dina ga umsa kunduma ki sumajire niko harne to hanga duma ki sarbaje dura kani shida bare se da balatarre brojiru kanjirti dadimo yada bade ko tu yada bade in mashoada yada bade ko tu yada bade in mashoada jadallike nakabe nargane ani to rakanje surba nama wa na kaji dikan shi da farre shi
abani jolle lama artist zaudun gutuma gututti art ratati ye fate jiraachu dubata akkum artistoni baayen yero dubatan dagenyu jalal artitif male hoji kanan galin argam gaha kantane ipsa kesmau kara youtube wanjiru
arti romo buddisu da kayon kiya arti romo gaman dan dunir garabike na nakenne alisun mata kiya sunan ta jajjale detani yero ba ye wan ba ye da re ba ma wan ba ye da ni da kuma san yoromo kan ki da muke wala loki yangi da loki mali amma yona ga tu bace da su wani mata ko da arga ce din dai ku beka youtube ti nan ke na ya fa ni cikin yun fura tu in ce u sanin boda yoti ka tin ka ta kan ni rabri kuma da mana arga da din je wani so ba ka da ruga du bace da kuma kuma ibala mata lale yero ne da ke ma laka na ce na tu sanin ti da fadan gari kuma lama da kai na jiran kana ku kituma youtube ito wannan bai kin kanno namuni garagara kun fadan biye kai tatti kuma hudan kuma shan na ke nau jinje ba igari dai tufu fi jaba na ji kai maliki tabbi na gwara jiran nake bai malaka rako kun kaba yunan je din harraka te ma ni rani usuma kun nan ne kasmati kun fadan nagargaye yamma yana kan ji ta juma dai ina kasuma san ji walta ji ta tuko su bayan da ke faranta ulfa da ma tuko tira da barse wuje ta jira mali an ga yuna wannan ta ci gurbu ma kamar raba ga na nuru wa dai dai ran ne ma ji ci ko da garu nan kai ni ga mai yuna kuma alkali biya da bileti da da dai ta to le un ji dan jirri kana tu kana mun dai gara ko sa mali bi ga ba rabbi je dai wani mundun tu akan barba mustai musra ta an ga ta ci garu biri nargane prakatanjira bila anjira do bakanjira ge a ci roho do to ne ne o do kulle injo
akamira gara nuro wadadeera achuman singili aniti anu maltain artist zaudun hoji qoppa hejiru refu ijafi gura ummatan genye yero durati as qoppi labataratti sin dagechisa
yiti ada urma fashini gira yiti ada urma fashini shishini sibita shishini malma gira ka tsiki bobeka shishini sibita aha sibita shishini sibita ada urma yite nyen waya hanjiru narkati ka bade ta ajira wa kai yoje de garu iduwa na kai cha namba kana ti baka ta jira bai ta wulaka
artist zaudu slashi sabbatarra bilbilan waye hoji keti waye karora fundura qabdu waye comedy waye jirenya wa hunda dagefoto ta kenya fi hiru ketif tin ulfaatu sinjeda
tole sana gana tumi ulfaatu tinei
kopi labatana rakalu turban ta durebira kopi birati walti debina ani tigist gameti nagahan
Ayye hordoftoota keenya sagaleena Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com'n nu ergaa. Amma qophii keenya mixataatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aniin jenna. Nagaatti bula'a.